Parliament ne jebuli eneo chatude okubaganya birozo kubage lyogwetengeresebwe eggwanga li protection of the sovereignty bill erifuse kanaluzala era eryogeza abanchi ebikankana sendi wakati ka parliament akebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga Wilson Kajwenge asumedde parliament y'ababaka abangi abatula ku bukiiko obwalondebwa okutunula mu bago lino era ne bawagira ebbago. Kajwenge ategeeza nti adde nga balaba obukulu bw'ebbago lino waliwo k'ebirumira omuli ebbago okuddingana emirimu egikolebwa ebitongole eby'enjawulo ne wabaawo okwoza mu mirimu. Kajwenge agamba nti mu ntula zaabwe baasembye wabeewo ennongoosereza ezikolebwa omuli okujja abantu bonna n'ebitongole ebirondoolwa ebitongole ebirala ebyayisibwa mu paalamenti okubanga ebbago teribakwatako kwossa n'okubanga era minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga si agenda okutunanga mu nsonga zaabwe. Mu ngeri emu ensonga endala gye bajjeeyo y'ey'okunnyonnyola omuntu atali munnayuganda nga mu bbago lino kakati bannayuganda bawangaalira ebunaayira tebakyatunulirwa nga bagwira. Mu ngeri emu era basembye nti obuyinza obwa minisita bugibwewo nti si yalina okulangirira omuntu nti mugwira. Oluvannyuma abaka okuva ku ludda oluvuganya nabo banjudde alipoota z'abatono nga bakulembeddwa omubaka wa Erute South Jonathan Odul nga balala bawandiisa alipoota z'abatono kuliko Wilfred Niwagaba, Gilbert Ulanya, Abdallah Kiwanuka, Betty Nambooze ne Medard Lubega Sseggona. Abaka bano basabye Speaker wa Parliament agobe ebbago mu Parliament y'ekkumi n'emu kiwe bannayuganda omwaganya okwongera okutegeera ekibiruubirirwa bya gavumenti mu kuleeta ebbago lino. Mbaka wa munisipaali ya Mukono Betty Nambooze agambye nti ebbago lino lyandikomezeddwawo mu Parliament eddaaka ey'ekkumi n'ebbiri olwo nno nga bamaze okwekenneenya n'okwebuuza ku bannayuganda liryoke likubaganyisibweko ebirowoozo. Bano maripoota zaabwe basabye ebbago lisuulibwe eri kubanga tewabadde kwebuuza kumala okwebuuza kwakomye mu Parliament gy'oli bannayuganda abalala tebalina birowoozo teririna kye ligenda kuvumula mu kusomooza okuliwo n'ebirala. Bwe twogerera Parliament ezzeemu okutuula nga basoose kubala ababaka ba Parliament okumanya obanga waliwo omuwendo ogwessalira oguba gwetaagisa okuyisa ebbago lyonna ng'ensonga eno ereeteddwa akulira oludda olwavuzi mu Parliament Joel Ssenyonyi. Kakati Parliament yeekozeemu akakiiko akawamu okutuna mu bbago n'oluvannyuma likubaganyisibweko ebirowoozo olwo nno balaba oba baliyisa.